Godman Mopa and Lady JD Commando Jagaramu Kwano. Ah, nakupenda sina mfano kwenye mabano, penzi langu likiwemo.
Mapenzi yako fimbo, umenichapa upendavyo. Kwenye mabano, shika hamsini zako japo. I miss you, nini nitafanya kukutuliza baba, mana nisha sama. I miss you, kuna vingine mefanya, maisha ni mwangu sijawaifanya, ila kwako nilifanya.
Mie kwako chuma chakavu, nisitiri wa ubavu, sijiwezi mimkavu. I hope you know that I love you.
Mapenzi yangu no sababu, kungezwa chipsi kavu, no tomato kavu kavu, nimechoka yako mao.
Vikombe kwenye kabati vinagonga na sembu sisi, kukuacha sio rahisi.
Weko tila mkwezie, sitakini kukalie, usije uniangukie baba, fanya unirumie. I'm happy to be alone, nafurahi kuwa mwenyewe kuliko kuwa na wewe. I am stronger Commando Jide, stronger Commando Jide, I am stronger Commando Jide. I miss you, nini nitafanya kukutuliza baba, mana nisha sama.
But you know that I miss you too, nini nimefanya nishinde pata msama. Tumetoka mbali sana, yepo kwa chuma cha kavu, nisitiri wa ubavu, sijiwezi mimkavu. I hope you know that I love you.
Mapenzi yangu no sababu, kungeuza chipsi kavu, tomato kavu kavu.
They said to me baby, baby, I still see your shadow, moyo ni upo bado. Let's go final, final, final. I still see your shadow, moyoni upo bado. Let's go final, final, final.
Yeah, but I'm a power, it's terrible love. It's classic on the plea.